akat, mana arat. Leading an example, mana akat. Di mana ke suara ke mana hasa. Tua sama, lebih dalam mana ke lewat. Mampu asa tuhu, apakah kau melel. Asing yang lidi jalo, mula fatin lali nyalo. Khuma khari, hari pulu lidi namane. Au cita waru naka ikhtari khocha usbali. Yanom bua fella kikunyale, resayne. Mato tale kamelodi, kosi silent. Is it silent, for is it karo silly touching. It's across the bridge when we get there time. Now you fell out, khuferi la loved in, you locked out. Your friend in and out, mota ben tarun. When I'm wrong, tiku pa tarelo. When you wrong, untu pa kameno.
Bare bye see my love, life in mura. Bare bye see my love.
Sela tela ga se busilo selo sele bolensi tshekile ke dirikeledi ga hulara tsama ke sala ke le khope go sena o samansi bu le ke tele go gola mosoko a mabele o letse ntetse ne ke tetse ka re ke tla tshela ka dithetse tiro tsa bobokojwe morago ke sale ke setlhafetse mosi wa raga se khurumelo go sa kgathala sege ke sule ka le hunelo go utlwa a ntshwa jaaka ngwana a fetsa go tsholwa a thala motlhala ka retela go tlola diphoso tsa mene di thiba letsatsi rato le tuka kgabo ke teletse ntse dipatsi a re o latlhetse pelo ya me maroleng ke nele matsogo metsing ga ke maropetse
bare bae my love.